for the glory of the Almighty. We make bands.
Remember where you got from. I'm getting music published on CO.
Survivor, ala bofya bongo bongo ni magaiva. Kala ifika njiba kamini na saliva. Daba ishi batifu moyo na vika tiraiva. I'm just a passenger mchila ya bachise. Sininga wale vena baba fe muduze. Daba tala shapo ikavas minga duve. Basetinga na buffet, I just want to say.
Mwewe mwafisha koku mwako upya. Sunga pa kumwa koko kwa
ni mwebo,
ni mwebo. Mwafisha kukumwa koko pia
tata, ni mwebo,
ni mwebo. Mwasunga pa kumwa koko kwa
Mwana. Thank you for the air that I breathe. Thank you for the life that I live. Thank you for who you are to me. Some still don't believe in you. How can it be? If you soon lose your wing, yet I still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea, the sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu ari shupakye. Mulenjelela ngana raba kukukunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Ngakare na fwachi satana chari mpingila. Bati passporti wa shiema mwari ndindila.
Mwase mafyo mwampita mwele satamunsha. Mutina titule fisendo mwana wandi tusha. Mwewa sungiri lani mwe. Mwewa nchingiri lani mwe. Mwewa mbakiri lani mwe. Mwele sana totela, na totela. Ni mwewo,
ni mwewo.
Mwafisha koku mwako upya.
Ndundi kafekaba na mabandeji. So it's easy to take it for granted. Tubugisha bashie manga tuaba strandedi. Batile keni nebunda neko Sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Bambina bafuelo nebo shaba sipesho. Mwansadide shila bako nebo. Nimwe mwampane jalantari anyingo. Nimbuka na futi evidence Jehovah kumudwa nipa duty.
Thank you.